good. And all the time, God is good. Welcome back to our Samoa Soifua Maloloina program, live on Planet FM 104.6. Ilinaya Solulu, this beautiful Wednesday, the 23rd of July, 2025. It is your man, Liam Manaya, back on air now. Fatalo Fasut Payabon Malol Tato, what you know. Ilifabu Pongo Tato, Port Kalame, Samoa Soifua Maloloina, Fatasi Malima, Malia Manaya. Let's get back to the jam. And when we come back, we're going to go straight into what we are going to have a telanor about. Leasi Tato Mta Upu, Ilinaya So, Fatatau Lavale Soifua Maloloina, Oe. Mahau. Let me take you to the beautiful islands of Fiji, Daniel Ray Costello. Daniel Ray Costello, if I don't feel any more for the tattoo, what you know, the name I got, oh, that's so. Yeah, of Yanga Manga, Wenga, and I say, Leo, I ain't gonna only Malo Lava the Fan, Malo Rossi, Malo for the Fatua.
Let's go!
Faro nata mafu sa mai tonu o logu a mauta polo lawa fachalo fachuli a mana yeya che oe. Faro nata tonu o lau cha vale e a po fea lava le mea lo faa pei spei sai lo vare ni yo wauli. O le fachalo fala re nama ila uo li a mana ya. Let me take you to wherever you're going. I can take you to your destination, my friend. Kati mafu tape ma oe, ia po fe lava se me olo e malanga atu iai. Oe al watu i otara e faisau fatau. Ia po fata pena foi, ia le taime piki mai ai fanau mai awa onga. Eva eva mai pia ia lia mana ia male soi. Fua mana loina ma oe sa mo oe lungo le plene vem tasi o fate simule ono. Tara vazoi foi ia ile chapo inga mago de chacho wa tunu ma lo de chapo ai all favor ia le awala manu Samoa ila na chalo nga mala malo se Scotland e we love ele chau na wolfa moe moe pe fa manu ai na chau mafa inga chau mafa nau ai ile chali tonunga ia na fa malia ina ia la usila mai moa ia mala chapo inga mana ia le fa tinonga chamo ra wor chalo nga. Every level like this, you're the same as I do for the CA. I'll be tired. 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 Ole afayele ile asono o se tema I Rotorua. Okay, I cannot wait for this game. Two Pacific Giants rugby teams are going up against each other. O le tātou watu nua lo lalampapa au Rotorua, Bay of Plenty, o nuu tūla la tātou. E langa tafoi lea ia o Wellington e Maukilani. Tātou malanga u malawa i le malai whaavau mālo le Rotorua International Stadium. O le a whaafia to aia i le maua ai le au le manu Samoa le au mālo si mai i Fiti o ka. Tau ticket, ilungo le ticket tek le na ua maua tātou pepa mata mata e langolango le tātou au. Ia, a whapea foi ora nae e te malanga i le loi Rotorua mai au Kilani po Wellington e ia. Salo le a whi tātou fan day, e wha mauti noa mai i se aso uluma, se aso, ia ma se taimi e whai e se whelo inga lo tātou watu no i Rotorua ma le au le manu Samoa. Tālo vatu fō i alo mawhānau o lo o Tawina Universite i a maonga mawalolonga. Pālo le tau mawhai i a o lea ua pasi male afo le tausanga i a le kālena. Whālaua onga nei tausanga. Tālo sia ia i a sa e tōanga mai e whakmauni au miaonga. Oero vai tātou o le mela vasa e sele sele i lea e tausanga. Ia e yeile taimi e te toe tua i ai. O le mela vasa e lulu. Ia lele la ia ua mua mua le sele sele le lulu. O le fua la vasa e lulu e te toe sele sele i ai i le staimi. I le whaiunga le tausanga. Aro wingana le whamutalanga. O lea ele i taitai ona uma le tausanga. Mana yo lena for the same meter to if I'm my own. Oh, no, we are. Jesse, Sau, B. Nua, Sau, B. Dalu, Sau. Ha!
Saw her in the morning. Down by the shoreline.
Tano fatu e foi jau so ya pale mael i Kaisara i lona so soi fu ele nia so Manuela wasa fana uso ia o lo o mafuta mai o ia ina i mele pone ia a fai uranga fako ala ba ai se kulme nga ole moi inga duenga ele va pea a lansu nga va pea la ie e kangane moi Manu ya tele la wasa soi fu uso ia alo fale tua pulpule tele sanga fakopopone sitau sanga tele ia ilo soifua wa lava ia utiute te tono le ainga ia fapea fo i tono ngā luengo le kalesia ia ai maise lava ia le tausieina io e o mātua o tuo ai maise le tausieina o la ainga o se au tautonga io e Manu ya tua ifo ia ila chou malava lo famna tu ino la chou wasa soifu ele nei ya so happy birthday to you all tātou alo whaia ia le fatu a inga tausi ia o lo ngafa ma le tausi a ina o matua matua a sina sina. Tono mauta malawa ma lo lava le fatu a toa ma lo fo ili faa ma lo rosi ma le loto tele. Ole tiutele naifenga ima utaue mana umia lava le onosai. Mana umia le lava le faa pale pale iyo e ma le loto tele. Ele fai ngofie ya ae talitonu lava ole alofa lava e fai ngofie imea uma a. O nai musika na nama ya Daniel Ray Costello ya e papena ona tata uma futai fo ilungo le ere nei taimi. Na ngai e ma nai fo yao le fai ma faisi nga vasai fo ngale le foi e faisi na musika ya ma faisi tato ori ya pua ma le soi fua ma lolo ino tato ya ma isa ya unei ya wae ole tene au taimi fo ingale e te fesiri ngir soi fua ma lolo ino lo istangata. Aula ema tua fa le tonu a tatou. Fa pena anu langa neit. Fa pena anu langa neit. Ya William, ole, o se va henga le soifua maloloina e fia avatua i se fa asoa ma se fa manatu le ne yaso. Ole tulanga fo ilea olo ufa unga ina o services umalava ito tonu o se au unanga fa le soifua maloloina. Today's show, it is all about us as people to utilize all the different services that are offered inside our clinics. It's a little bit of a thing. It's a little nurse of a thing. I'm a 540 on a tala noa ya mafasoa ulangona fuingale I wellness advisors ma health coaches ya iwa inga mafai ona fesoa soni ya tuwaila chou. It is very important for us as people to not only connect with our doctors and nurses and be seen by them, but also there's more support that you can get when you go into any clinics. Well, I'm speaking about local doctors' clinics. When you go into local doctors' clinics, you can get the support. You can see your doctor, you can see a nurse, but you can also be referred to one of our wellness advisors who can help with some anything to do with wellness support, with the mind, with the mental well-being, with emotional well-being. And then if you want to connect to other external providers, other support services that are available out there, then you can have a talanoa, a chat with a health coach. So health coach and wellness advisors are placed in our clinics, in local doctors' clinics, and onanga ya, olo tatala, olo mafai ona tatala moso usisi lava, anga ya tu tonu falma ya local doctors, e vaile for ma. O tu langa le na e le ngatai le vaio le fo mai male nurse ai e mafai fo ona e asiasi ia matana noa i se wellness advisor e fata tau fuinga le e fa fita uli o le soifuanga e fa fita uli o le mafau fau me fo inga le te wafai ngatai fa noa noa o le na e o seki lau fa alongo fo inga le tu langa le mafau fau e mafai ona e talitala noa e le wellness advisor ia mafai soa i le half coach Julia. Or tatu pesele la la ya momole choro fanga mo fanga luenga o malava fe lava ya fanga fanga luenga la tima futa mayai kama le mo oy You're the inspiration from the Chicago band. Ah, iohe. Ia ele nga ele mo tato fingerwinga. Fa oso marosi ma fasi nga marosi. Ah, mana ya fo ya fa ele fo le lunga ni fo ngana mana fainga wo la sa mister. You should know everywhere I go. You're always on my mind. You're in my heart. You're in my soul. You're the meaning in my life. You're the inspiration. Ole ya nga na tajo por kalami so ifua malolo ina ya eva tu ifo ya sina fasin nga malosi ya ile mafau fau ya mafa mausali ya se mafu tanga mafu ngale ya langona ai ya le le a le salamo la ngona ile salamo oe le a sa a sale manuia nga fale manuia tele ia le tulanga na o le fainga wo ana po ia po ne tai au ia male tala noa i lava leisi leisi hui lea to e foile tala noa e le tā ua tele ia le vaenga le sa au faa soa tu le tembi ua sola ile fao ngā uma e tā tou o au au nanga ye to tonu le soifua maloloina e to tonu le clinic le nai e te le stala ai e se le tāua a faila e te angai local doctors aia a faila te alu local doctors clinic manatua ya o lo iai e le ngacha fua ma your nurse o lo iai ma wellness advisors le ngacha fua lea o health coaches e ma fai o na e fao ngā aina ma na yel tato musika pele nge iwa yang ola uli pia ma angai ya fua ya a ya wai o le chene lafo fua ufau tuanga ia e vatul tatu porkalami ua matua i polo fesa i alu tatu watunu wasila fia umoli tatu watunu pau lava le tua lalo ali amana i ele nevaenga ole awa uli ia tatu i tatu wiloa ma ia tatu fai tatu mulimuli cha iai tatu mulimuli cha iai ora upulava ia e masane ayo porkalami na osefa manatu iyo e na osefa manatu ae e pule lava tatou e fape na ia winga ole soifunga nei e pule a tatou le la tatou toel musika musika la lea fae vae vae mai mafau fai ngalau fai tanga mire nei yaso let's go.
To my yahoo, but to who we not to hide.
Ole musika rena mai ia aniseko fale moe ia uteltonu ono le tatu taimi. Momole atolo faanga moso tatu watunu. Ia talusia ia ua mawasina, fia fia mawasina ata ili fabopongo le soifu wa malolo ina moe samboli ni yaso lulu. Ia ao se fangu fangu fo ima se fangu manatu ma lo lava le tau atai. Fama lulu atu foi. Ayai se ngana ua pa o papa ule tautamali ilau fafonga anga. Ya fa manga lo maila o tro wa wona ai ya manu ya chele la vale ya so Samoa ma tua tua sine sina o la fainga lo ngale tua so se kale sia Samoa so se ta fa la vole ke lope a lo fa chele atu li amana ya mo o tro ma la va fino va ya so fo e lo fo malanga le leo ta tu ta pa o sili e le langi amo tsa mi le nei so i fo ya ma ya manu ya ngalwenga o tro o le nei ya